I missed.
Yo, Sim Master. Let me talk to this girl, man. It's long time. I'm happy to see you, baby.
Sim Master, walk.
When him do this son, I don't mind on a confidence. You got great body, I go baby face. Universe, nigga, you bigger fans. They all to talk, you took a boogie dance. Took a boogie dance? Took a boogie dance. Mamba mesha jiri, so what now? Una bigger matata, gama shontan. Impossible, possible, maybe two again. When I be with you, I feel like I'm paradise. The way you work, you make neck break. Mchezo wendu mbeno mana na defense. Mashado bara na kuwinda damn nonsense.
Nime kutana na walebo kibao, ila wewe umenifanya niseme. Nime kutana na walebo kibao, ila wewe umenifanya niseme. Umenifanya niseme. Umenifanya niseme.
Ulipo na nipenda lidhani mnuko. Nilipoona huna tenda nikamini sivyo. Uko bomba, namba nane siyo saba. Nifunge kanga kwenye tanda ninjoi mahaba. Nikune hapa nijione ninapa. Nikacha,
atika watashaka.
Umlembo, kimbo kiboko kwenye majambo. Na kila nkipiga tambo na shindo kufika kwako. Urudiko, niko, huko utokako. Chongo kuita kengeza moyo wangu kipendacho. Fahari ya macho, akili, upata turizo. Uko napo, simpo upo, kati za slow tempo. Akufikina omikembo, na yako, ufanyi mitindo, kurupendo. Sauti tamo, upumako, pepo, ninukato, kakato. Gozi ya mtoto, kikitu mnato. Waliopita ni mapito, we mtoto. Menifanya kacha, nata, yeah.
Nimekutana na walembo kibao, ila wewe umenifanya niseme. Nimekutana na walembo kibao, ila wewe umenifanya niseme. Umenifanya niseme, niseme, niseme. Umenifanya niseme, niseme, niseme. Nimekutana na walembo kibao, ila wewe umenifanya niseme. Nimekutana na walembo kibao, ila wewe umenifanya niseme. Umenifanya niseme, niseme, niseme. Umenifanya niseme, niseme, niseme.
Afrika, kwako nimefika. Jina mama sita, yuno nakatika. Ranki kushika, mina farijika. Nitapata shida, kama nkikukosa.
Rembo ki Afrika, kwako nimefika. Jina mama sita, yuno nakatika. Ranki kushika, mina farijika. Nitapata shida, kama nkikukosa.
Baby.
Team Master, walk, 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 walk.